yande joni tan min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jan hirti e modon hande habaruji meɗen sembe mon rottab ɓe gadi andinore yaade hokkoɓe habaruji dow filla ko darto lawol ngol gomnati hooƴi gam batte accude itte ittete dow kulantaraji mbasteɗe e leydi sene wurto e leydi ndi. Nonni Fawar jondu kondani ono wi'ama har adar bisnat hakkunu gendaire wi'ama leydi Dimbeke woɓɓe wi leydi ndi seekeke en nanan gonga majju. Yewtere men pinno hannde studio kalangu no ndaara kabaru murtirle ayir info do filla ko darto cukalel dewel duuɓi sappo mbiyangel suka gorgo yani dow muɗumno ɗum wardi en nana kono janhirte e moɗon min Soumana Amadou janganta habaruji ɗiɗo ni e fulfulde ɗo endan studio kalangu. Nonni fano yerno mbirno mi no tawa do konnani goo fof ko kalten dow mo kawol luumo jamaje latingo do konɗo nan galno ñame himɓe mo wiyama dilla ele ñalaɗ ƴaɓɓiɗe enɗa ɓe puɗɗe ɓe dilla kano won yoga mabɓe dillay jooɗe ke ɗum saabi subaka hannde ni masinaji jarama haɓɓini ɓe jarama gam batte hono dillinde himɓe ɓen endan ndenene kadi ɗum waddi ko fa hannde wiyamɓe kowata nokkure mabɓe toɓe itato enen lazare hannde wakkati mo kalti o no woodi jaati luumoɓe hewɓe latiɓe allah e tiɗal ñiɗako majjum ɓe nangama eɓe udda to enen peji Fawarjo har filla hono luumoni waddi ko alarbar ƴaɓɓinde enɗa luumo dabaji ɗum luumo jawdi to enɗa agrédése firtama go luumo du konda ni hono prodex projet o wiyete kan hokki ceede ko watta millioji kemɗiɗi e nogayi e jeego e ujunaji capanɗe nayyi e go'o e buuɗi hemre e nogayi e nayyi ɗum du konɗan ɓeyitti e bawɗe ko mairie ono waɗa koɓe keɓɓe gadi luumo ngo fa woni luumo ngo enɗa ngo maɓɓitama du konɗa gam batte fa ngo waddana fakkayade ɓiɓɓe wuroɓe enɗa Anice Karim naati e filde kabaru majju fa woni.
Abzin kam woni ko luuma dabbaji hesongo inditira ngo luuma duno ɓeydo lawol jawdi yeru Norisa Feltu maire mawɗo mo commune Agadez on wiri
luumo dabbaji cingango go no luumoto duroɓe e luumotoɓe garta potta gam sooda sonna luumo godu singama gam sembininde jawdi himɓe tawaɓe nder cakantaraji amin cakantaraji e nder mum ɗum woni iɗum durwide filla ummotoɓe leyɗe mu enno paaleɗe tubakoɓe
to horejo artiɗo komiti kawjiɗo luuma dabbaji heso ngo no ɓeyda luumaku dabbaji iɗum wadda koyirda du far laabi luumaku ɗin
luumo goo nafanmi ngam ngo ɓuytiran torraji amin degon se neɗɗo yehi fa to woɗɗi ko heɓa daaba ko hirsa sonnira himɓe kadin ci'e nagure piliɗe agades ɓeydu fotai himɓe mu'en ada jeha fa to woɗɗi conno dabaji mu'en luumo goo du ɓeydan enɗan caka himɓe
illu ko huɓere agades nde singa warde ngo woni luumo maɓɓe mango ɗiɗaɓo ngo ɓe keɓi
fedde wiyetedde rotab wonɓe no ndaarado filla ko darto arsu ko leydi Niger noon no yaara ɓe gadi andinore maɓɓe goɗon andinorde dartana filla hono ko aadi gomnati aadi wiide ke ittan keddi itte ko ittete e dow kulantareje mbasteɗe leydi ndi enda wakkati ɗe ɓe mburtine nde enda ɗum du konɗan waddini ko fawar joni ni hono aljumaɗe ƴaɓɓinde on ko ɗum haala ele sawara ministére uɓe ndenene ka rotab holli wiide keni ɗum ɗo hunnon ko laati waddanan fawar joni du konɗan ni hono jaccere har filla ko darto arsuku leydi men Niger ko watta millioji kemɗiɗe sappo e joyi milliardji kemɗiɗe sappo e joyi kañum wonno ko gomnati heppi ele duuɓinaɗe sappo e tawa duuɓinaɗe sappo e jeegom gam batti irɗu e bandum binta nayimi laatiɗo goto e fane yimɓe ɗo tabɓe o haalni Moussa Sang koro majju.
Déjà dans le code minier
nder dewtere hawjine laabi basol jawdi leydi ɗatol lasoji nan e tati dewtere de ɗatol ngol gomnati ƴewtini moƴƴine wi'i ko campagne fuu wari ƴewtinade jawdi waɗan hitaande muɓɓere ko yoɓanta gomnati itte hannden nder ƴewtinaaki ɗatol ngol moƴƴina no woodi campagneji ɓoyɗi gaɗanɗi duuɓi tati naa ko ɓuri ɗi gomnati wi'i to yoɓu itte ɗumndu ɓeydata leydi meɗen kaden laawol laamu leydi kawjingol kawrol jawdi leydi gollirteni hitaande duuɓi ujunaɗi e sappo e jeetati wi'i ko campagneji mawɗi gom to joɓu itte ndenne ceede ɗuɗɗe noon ɗe leydi meɗen heɓata campagneji leyɗe yasin ɗe nde no gara ƴewtino nder leydi no woodi ɗereji ɗiɗi kaani ɗowtanade ngam no woodi nafakkaji ɗi himɓe kaani heɓude dalila majji ndenne de ni wi'ama to ɗi joɓum ɗum camol leydi eɗen andi du ko nder leydi meɗen no woodi kulle goyneteɗe ngam hokkude luumaku leydi meɗen sembe
noni mbiyeteɗo Abdou Labo kanko du konɗa ni hono saria liɓimo e dow filla ko darto Mourad latagol horejo sede Esrahama partimo jogino on enda dundu gam batti alle dume sariya wi ama gam batti alle o nangiraama kasu hitaane mu bere nenne be gonne duro majjun duro ngo ene yettimo e dow sariya o do murtido kanon won kanko Abdullah Bo oni on wodi lawol kanko dun konda ni o sojjito janto sariya o enda kanon o accata dum bula balde sappo e joyi nonni faawar joni habaru kettino ni e fulfudo enda ni studio kala ngono ndaru konda hono fedde wonden don latinde ndaroore kulantareje duru duggol e torraji ko himbe gatte dum woni piide ko nandi e mudum nenne ne kadi kande fedde jiya kana e CNDH fedde leydi Niger hawjinde filla daaku kanyo e yeltugol kulle bibbe adamaabe nenne ne kadi en Kenya nyemme be gadi hawtere mawde gam batte be nyaabe tawinta kulantareje latide kojaama e do lawol ko darto fa hande duru duggol e kulle gatte den en hitande fu noga e jegal leur join al Mustafa Musa got e mabbe nenne ko haali kan woni horeje nenne fedde den ton nenne ko haali tardan fudai Ahmed
nous avons aujourd'hui
min kawri handen duudal pelle jinganoje himbe leydi pelle duudu doje mardi bondi der leydi meden gan yewtinaade do filla o ko watte der aadiji di gomnati adunu dum min baawi beedude gan waddande tawabe der mardi bondi di ko yirna nagan duru didde mardi bondi di de der garuje kasunon naade yaasi himbe taw awrine amin deedu no lawol yewtinaade jukkol gol laabi kiite leydi bi'i wadi
prevention de la torture
hono hokko babaru yeteb ayir info be burtini kambe du kondani kulle godon noga e joy leuri joindu endan dun dartna filla hono fa hande neddo amerika nangano mitede jeffrey lati nangano ma ilu sapo e nay leuri octobre du nade sapo e jegon to enda abalak region mo tawa himbe diwteke mo e makko dildina e makko de kiko kanyon ko haali e leko ete video du endan gabatte jamude himbe jogibe gendidum dum won josudu mu enda be durwa nato ko tebe kebe kalde e makko heban on warta wuro mudum basbe kebe du kaldangal kanko hono madan jeffrey en o wina han tawe hono bendo acca kanko do nelda haala makko yerno be boy wadande hono be nangi fu nenne nangal makko ngal do en kali wiide ke abala konko nanga e lung dunaade di e sappo e jeego non ni faware jondu konda ni prefet mo tan en dawu tan ko adar bisanat region mo agadez kandu konda ni o hali hala e do fila ko darto kabaruji latin non njilo no biya ke leydi seke gena leydi yingeke har mabbe ton o fenni hala ka wiyama hakkunde adar bisnat e zender non de wiya kettino nano haala makko kanko ete Boukly Najim prefet mo fawarje adar bisnat to chalalol tarnan fude Ahmed halde makko.
Je tiens à démentir.
Mido halana jama are fu ko dimbo leydi bi angul do WhatsApp gol wadi do adar bisnat hana gonga gol wadaydu agades fewre ta himbe gidi gando WhatsApp o muwawa andi tidde moy watti habaru o do internet ba ko nandi titta him wadaydu adar bisnat he agades fu ko wi'a dum wadi zander dum do mi wawa wi'i goddum gam mi anda amma to amin to be bi dum wadi dum mi tabbintini ko dum fewre
agades fu ça c'est clair.
To andan loctorore to wete banger carré to and arlit le région magadez chukabe chapande jeddo dido kay won ko duyoje nangi e der mabbe du konnabe chawalke fas chapande jeego nay be kay daddi koti galleje mu en jeltu hedibbe du kon don sawro don enna fe goto won ko duyoje de waray ton dum wonno kabaru ko juwi faarjo loctor to enna hono hore loctor de du konna wita kenani umma usman o halani dum usman umar bandimi
c'est un centre de référence pour la
région. Ndana no kura maude ne itanade gan nyawtude nangube duwaje ben. Dum wadi ko min bi no hani tawe no kura maude wadama kwat tawe loktoroje pamare de arlitde ngadda nyawbe mun nangube duwaje ben gan hisude dabondiron. Illu ko no kura de mabbita himbe chapande njeddo e dido min kebi. Nder mabbe sukabe jetato min godi le tendere de gan chapande jego e nay be to fu njo fama. Min kebi by full might under map.
No, no, you're part of the more. Just this.
Wadi nyon kwato leo rito enda maya yi rejo mo marad no enda ang hono dabareji goti diba ma gambate hono walugol himbe heba hono farjo panta chela bip adamape tong enda nundu kwanda ni ilu nwaga ijo leo rijo endu enda wano kope mburtini hono kope kepele leo rindu Isaka Isufu kawono hono doktoro to enda maya yi naniko ahala ni bandiming Isufu Shaib.
Il faut dire que la stratégie
sigila keso cingado o no durwo ko watte der balde hemre do lawi cellal balli himbe be daari hebu misali do filla beynul e do filla wattude dawre caka beymu e beynu der jeddi jenaade no hani dum durwo ko watta rewbe jenaayo gari beyni der loktoroje der jeddire amin arandere dendu min kebi rewbe jenaayo warbe beyni loktorore jeddire didabere e nayabere fu min kebi rewbe jeddo jeddo denne yaadu yeso hebake tan to balde hemre den kuuba dimmo mum min tefata on heboto
l'objectif fixé.
Lato e ba leydi Nigeria wono men no tewta hono coupe mawdo mo duniyar ko no tan Russie 2010 o do ni be ittama e le tewto gol dum do wadana Kenya wakkati mo be gadi fotter hakkunde mabbe lato balbe Argentine hebi hawibe didi e gotel nani ko wewa faarje mi teddo High Chief Michael o enda non horeje faande himbe leydi Niger jodi be leydi Niger o wi hono har fila jewo be en don largu ngol
jiya banji dadi ko abunci banci na kwana
kengam benda metti sanne mi nyama hunde fuko pokemi yawo on boni do dum fu humbe fu ngi ko min kabi fiya nanna on ko sali dun jebi tam ba e video ko balure de nyi memi jungo la to bal mu fedde de to imo hanuno hokkude min fiya nanna on ko sali min pami ko be ballano fiyo be amin gadi bawde mu fu wodi e be bawi du amma on ji ko wadi Allah yettama mi den goni gada Senegal e hokkude be njama ko kano min fumin gotel Allah wallube
Allah ya sam misu dai hannu
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapanna joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger
nanu wanta filla yowtal meden pindon hande de enda ayir en fokalte hal ko be murtuno le lewru dudun gon e der mun do filla ko darto ciukalel pamare ngel buray dubi sappo dewel hon kawon ko gorgo yando mun lewru tego bagazam nu konnan jia kana ele fawar joni hono departement mo tirozerin region mo agadez yerno farjo ibrahim manzo jallo kan wonno hono ko ko abaruji gollo ayir en fo holliro holli wide ke dum wada ilu lewru me yabbin duto nanni fawar jondu kondo o wi hon neddo gaddo gacce on gorko enda lewru don jia kana woni hore hono hore urungon kay won saaro makko ko no funi ibrahim manzo jallo holli en no fudum warri jallo maram kenedo kawon ko landimo o halani dum nani yewtar min pendidon
on a rencontré sa fille qui a moins de 10 ans
min gi tukale dengel ngel yottaake dubu sappo chawrande magel heewi min kabe yewtidide e saarobe magel o halani min fu no dum warri no bi joro bagazam kante fingel be mo yana na be ciida halakam gan arande den ngel yara ka to loktorore tawade don fangel yewtine lamgo moy suuda halaka inni gal no wondi e magel bagazam de saarobe tefu don ngel on no dan tefa inna acca halakam tukale ngel yettina ma to tawa ngonga no ko gorko yani e magel nga arande den gel yara ka to lokotorore bagazan dem fa fame tondu no wodi lokotorore amma batte halaka no yida nyoje yerno ka wigal wiri tagal ko lokotorojo tawado do enda agadez yewti ningel ngel nawnaka kono di janudo magal on ciro zandarmaji balde didi paddi rimo nyande balde tata berne wadana jofal e tongode gan juju on wiana ko be ngarto no gay lewru juin alarba bitido onon alarba on ne wadi jiji on wi bagoto ma e waray gaddo gacce on e gada nado gacce on fu ko sabi ko be garay du woni be jamana na kawcu kalengel to warto kite don abigel wara gambitana be ite kawigel del hara kan jardongel lokotorore tabelota fangel jewtina tawa ko gel nawnaaki de mina ko wadi min ummini hala kan woni be mu yana na ka nyoje dey kawcu kalengel hali jo'o min fudita sariya juju on no noddi titobe amma mi anda no dum warata gam wiama be garto an o gay lewru de be bi kaw chukalengel waru tani abba chukalengel e inni dum e gaddo gaccho taydu kawigel ummini halaka mido mila du ko sarobe maggal no kuljinta heba be accita halaka
e ki lotra soa am peko
e don ko habaruji e fulful tili hande do na studio kalangu elen jon kam e leddi hewtene jang on habaruji e fulful ko min kebotami gaddana on mi accida asmana sina wadda habaruji haw sankore mbalen to jamwadi
watu joda kalen masjidio kalangu
gam martude kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger.